atrás a confiar.
Yeah.
y'ibyahadanye
kugira ngo tembabarirwe
Yesu we wabaye impongano y'ibyahadanye Barakambero kugara guimbata Yeah. siyakureka. Nanone bensi yakureka ya kureka, yeah, yeah. None besi ya kureka, yeah. Soriste nawe iya kureka, yeah yeah. Nanone iya kureka. Ishime nawe iya kureka. Jesus. Besi ya kureka. Basiste. Besi akureka. Besi ya kureka. Wibaze ngo famiye yanjye yari kunkiza, umudamu wawe, umutware wawe, amafaranga yawe, akazi kawe kari kugucungura.
Besi yandeka, ninde wari kuncungura ko nawa bishobora. Besi ya kwihorera.
Besi ya ndeka, ninde wari kuchungura kona wa
ibyo byibaze
mbese yakureka iyakwihorera 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 iyakwihorera